VID, Volunteer in Development. Tuwapendeni yatima na kuwatendea mema, ili na sisi kiyama tukaipate salama. Tuwapendeni yatima na kuwatendea mema, ili na sisi kiyama tukaipate salama.
Heshima na desituri, tuwafundishe ya kheri, atafurahi heshima.
Simuoneshe ghababu,
kwako akapata tabu.
Ukazikosa thawabu,
moto ukakungojea.
Simuoneshe ghababu,
kwako akapata tabu.
Ukazikosa thawabu,
moto ukakungojea.
Tuwapendeni yatima na kuwatendea mema, ili na sisi kiyama tukaipate salama. Tuwapendeni yatima na kuwatendea mema, ili na sisi kiyama tukaipate salama.
Usimpe wako keki, yeye ukampa sima, bure ukamdhihaki, kumfanyia dhuluma. Nguo mpya mpe naye, kama mwana wa nyumbani, katu usimbague, kamkosesha amani. Nguo mpya mpe naye, kama mwana wa nyumbani, katu usimbague, kamkosesha amani.
Simuoneshe ghadhabu,
kwako akapata tabu.
Ukazikosa thawabu,
moto ukakungojea.
Simuoneshe ghadhabu,
kwako akapata tabu.
Ukazikosa thawabu,
moto ukakungojea. Tuwapendeni yatima na kuwatendea mema, ili na sisi kiyama tukaipate salama. Tuwapendeni yatima na kuwatendea mema, ili na sisi kiyama tukaipate salama.
Vintage Records.